anaitwa Manengo, atari mtu huyu maniga Tereza. Wanarudi nyuma tunenda mbele, yuko api mwamba kaskazini, mwambieni anipe michele.
Kwenye ufungu wa moyo wangu mini rap city, kamwambie King Kiba nimekuja King Diggy.
Si tunajali muda, tafadhali mkubwa, tunika fazia jua kali uba. Kuna wanangu chuo kikuu awani somi, mimi nimezaliwa ziwani, siwezi rap mtoni. Nipe tofauti kati ya copy na pesti, chels na chesti, vest na vesti. Kati ya mimi na wasichana hatujawahi kuachana, sema kwa kuwa sina pesa tuliacha kutafutana.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. We genius family, we big dream. Na sasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Iwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way. Mami ezi rande, I'm on my way.
The central zone is tisube,
I'm on my way. Mami ezi rande, I'm on my way.
Nakumbuka nilikuwa mdogo afu bonge la kichwa, sigara bwege na likokia tambele ya teacher. Atupokea ushauri wa motivational speaker, things are change, usishange masanja kuwa preacher. Napenda bebe zila so lazima kila demu nimle, nando mana nishalala na mbalulu mzungu wa nne. Afu nikamka poa tu, kesho yake saa nne, Blue Monday, after breakfast ukabon paka jumane. Mademu wa mjini hawana system, watakufanya puwa innocent victim. Tulipotoka mtani, tuko na big dream, afu nshamua sichani sana na mwachi.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. We genius family, we big dream. Na sasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Siwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way. Mami ezi rande, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way.
Dale salama awa ni sumbui magei, kwenye kusaka saka pay, tumepanda panda bay. Anajua mwanangu mtenzo tulienda chaka na nei.
Sina fasi ya tuchezei, tukipata tupotei.
Kilometa bana boy, kwenye mudia wanitoy. Kambia jeshi konde boy, kwa vicheche siko joy.
Take five now.